What a guan, yeah. Tembo, yeah, yeah, yeah. Oh na na na.
Vincia,
kwa vile umeshona, usipande iyo boda boda.
Acha na na.
Kichuku icho nyuma, iyo kolola nitakupa.
Ati,
toto kama vile ume weekendi, yani umega wika ile ndindindi. Kwako nimeweka vikingingi.
Umenifunga mama, sipo kuna roho yangu inaniuma.
Mama,
abadani mama, roho yangu siwezi kukuacha nyuma. Umenifunga mama, hakia Mungu moyo wangu unaniuma. Darada, abadani mama,
yes, hakia
Mungu moyo wangu unaniuma.
Show me love, show me love baby, show me love.
Show me,
give me love. Give me love, baby, give me love.
Give me, yeah, yeah. Baby, baby. Give me, baby.
Ayazungusha twende, kachiri kanyaga twende.
Kanya, kanya.
Ayazungusha twende, kachiri kanyaga twende.
Timba!
Zungusha twende, kachiri. Zungusha twende. Zung, zung, zung. Zungusha twende
mama,
zum 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 zum, zungusha twende kachiri.
Asubuhi kanamka na kanga kanga, iwe mchana kanashinda na kanga kanga, kwenye kabedi kitanda ninaganda kama balafu, hey, iwe Sudani na Tanga, hey, wanasakata yo lafu, hey, any big no give love. Begino, give a love. Begino, give a love.
Umenifunga mama, hakia Mungu moyo wangu nani uma. Abadani mama,
yes,
hakia Mungu moyo wangu nani uma.
Show me love, show me love baby, show me love.
Show me,
give me love, give me love baby, give me love.
Give me, yeah, yeah. Baby, baby, give me baby.
Ayazungusha twende, kachiri kanyaga twende.
Kanya, kanya.
Ayazungusha twende, kachiri kanyaga twende.
Timba!
Zungusha twende, kachiri. Zungusha twende. Zung, 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 zung. Zungusha twende.
Mama!
Zung, 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 zung. Zungusha twende, kachiri.
Ala! Baba KU aga tembo nyama ni atali tembo nyama
wana
tembo nyama na mwaka huu atasoma namba, kama asipo isoma namba atavua magwanda wara.